nga sma emale teng modimo o teng ke moshe ka kota go phathola noka go hare go lisa go teng kana na rofella go teng ka nete bophelo bo teng dipelo di utlwile botlhoko ka nete modimo re bontshe lesedi 12 o'clock lengwe le mofatshe ke rapetse thata mapara ba tshabile spane ba busy ba sianisana le dingaka maemo o nombeile mofatshe a mpontsha mabaka sa wa rotlotanya ditoro di fetoga nnete one day re tlo tshwara sewile mombatha ntšaka I was up in the trenches ke stressa ka bens strikara sa nnete nazario 9 mar life in free visa bench ntshepede she made me anxious ne ke ipatlela chance freestyle ya lenda di game ya bula hanyane ka phatlhola fence no ke tsene ka moare se andile jali ke tsene ka pace kutlwa le ditlhabi no moka ka ti remove ka madi they see that I'm booming itswile sekari kwanya kwetseyang o tswa ka injury ko bafa bo botlhe cbi phakathi he no more itswile itswile ke shwashwisa doma ke flowa dipotsa ke tlhabi no pitori ho tens re buile re nyaka revenge motšhini o fitlhile ba utlwile lefoko le spreadi lo tshwana le cancer ke le bopo ka sia divenge paniki le ndlebe ka tent rest in peace tough man re utlwile botlhoko madogo this is not the ending jack exe buka ke teng shizo ke teng tswaka shono jo ke teng kiro ke teng ka nnete dekho ke teng sawara guna ke teng thapelwa motswadi a wele mofatshe re safe solanga le teng o re tlhoko me ema le teng modimo o teng ke moshe ka kota go phatlhola noka go hare go lisa go teng kana na rofella go teng ka nnete bophelo bo teng dipelo di utlwile botlhoko ka nnete modimo re bontshe lesedi as long as me ema le teng modimo o teng ke moshe ka kota go phatlhola noka go hare go lisa go teng kana na rofella go teng ka nnete bophelo bo teng dipelo di utlwile botlhoko ka nnete modimo re bontshe lesedi.